kyangu wali tubera tweddira kasimba n'akabiro kaffengo tuva mu ssiga lya mbaziira ebirinzi wali ntambudde ng'omuganda bw'aba mutuba gwa mulya mmambe kagonge matangako amawulemu omugenzi jjajja yeyazaala taata wange Buyondo akasimba wekkaba kasimbye tekasimbula nebimama kye biva bitulwanira kyantumya olukagga mulengera bwenkaga beeno okukola yansiima emirimu gye nkola abayonnafuna netaito sa n'abatugerageranya nga ne bakkakkana beeno ndikwebaza atya mu butandekerero okuleka okugamba nti wangaala nesemanya ga kabaka 72 weno amakulu gaago masomo giri ensose kyenkwe zipangirwa obuganda zakenga n'erya ssaabatakakoolimanye ng'ettaka lya buganda kwe mwesongoledde lirye kabaka sekesa kwotudde alina amajimbika omuzanyisa kokye amenya embazzi n'aziwanga mangu ate kyekyamutumya semandanenya bwasonyiwa ologoma envubuka yeyeera eryanye erimuwala muyite lyampalabwa omwana wa nabijja n'oyo mute jano lyennyini nnyindi namasola akulike awulira pemeku lyendeze agaayo omulire era nga bwe guwemeza enku n'atabalirira batya bigwe nkulaga mufumbi aganda akolobera gwasabula mwana wa kanywa bibumba gwenkooka omuti ogubala ebikomo n'ensimbi ng'ekyukyu seggwanga sebufu bwago sabalongo sabasajja sabafumbo gage abeera bukajumbeko tasiwanneya n'omubuukira gulage wali otegeddeko nti yesemunywa soona yawamba busoga n'abunywa kweryava eryo sempeebwa baffe nannyinimu kati ennyanja temanyirwa kwentuuse ennyanja taabavubya b'ekyejo gwe nkimanyi omwemu onkolera kawe yanguwoolaame amakula ga buganda ye musisi muteeza ggulu namunswa gwe ndeese sikutuuka okuwummula nninda wanfunanga kirabo by'otamanyi byendeeta sebunya bwa musoto obusagwa bwasozogezanga n'omusonga mwolugalo olibuulira lukoma nantawe tomuzza ngoma atawangulwa atabaala n'akomyawe ngoma tomuzanyisa abeera liiso lya mpungu alengera ebula ekimera muzzukulu wa kintu yenna ntaddibwamu kyagambye ssaabakomazi owevumbiranga mukoma gajja kukomage lwagaluwangula nnyini bintu era nnyini batusse bukulu bwa nnyoma omuzibu nnantanyomebwa wasiima n'akuba obwami oteekwa kwebaza naye togaana nantakuba obwami mugema muzaawulako ne mulya zaawo awula ennyondo ogyetikangaejjeekulerule salambwa kika kya musota tegutempeka tipitipyonyumya kanywanga ogezanga n'omusembereza olumanyimanyi olikiira mu birango empanga ya buganda ababunya kiwa mirembe atye baavanga bayimba inze seegomba ngoyeza omwanga kiwa mirembe alimpali basazewo kala nkoma kawuka kalyawo kalinga njukigwo kategeera kusiwa nnamba kyayika atyo bwali engeri gyalina atawuna ttimba ddala nterembe mperenembye masaza ga buganda gonna kantumire sookedde buddu gye nsibuka okina mawogola bwe twalirandikana abeggomba kitunzi wamwatya singa mundabira ennyo mugwenda bwammwe naye mugerere ne butambala mujebale kuwekula busujju nesesakuume bulemeeza abalya nnaku ezo nswa ekyaggwe baatugamba temukunja miti bendeseyo temunyiiga nnyo bendiba nkomyewo kumwe kwe nditandikira saba abalwadde mukama asuse babalembyerembye gye bali watangaale maama n'abagereka agereke ekisiikirize kya katonda wanawangaale